A taupārapara used by Raukawa kaumātua to describe the Raukawa landscape and association. Ki te wairere, horohoro, pōhatura, ko o ngā roto, ko whaita e nuku hou, ki taupō nui ātia, ki runga ohurakia, hōhunga roa, titi raupenga, arowhena whare pūhunga, whakamarumaru, te pai o Raukawa, titiro atu ki te kaukau roa pā te tere, maunga tautari, ka titiro ki whare pūhunga, ko hoturoa, ko parāwera, ko te manawa rā o Ngāti Raukawa e. The Raukawa Takiwa is from Te Wairere, Horohoro and Pōhaturoa. E o Ngāroto is the house of the ancestor, Whaita. From Nukuhou to Taupō Nui Ātia, to Hurakia on the Hauhungaroa Range, from Titi Raupenga Mountain, the horizon is the boundary of the district of Raukawa, to the mountain Wharepūhunga and the marae Arowhena, to the ranges of Whakamaru, the view extends to the region of Te Kaukauroa o Pātetere, to Maunga Tautari, the view beyond Wharepūhunga to the ancestor Hotiroa, to the marae e Parawera.